talata jeenayi lewru mars hitaande duuɓi ujunaa ɗiɗi e laso e goo yannde joyi e mintaji sappo jo habaruji studio kala ngu e fulfulde ɗimi Ali Ñalli Abdoul Mouni yettinta emon. Sembe habaruji meɗen hannde haalando jaarigol talki Mahama Ousmane Tong anndanni to suudu leydi mawndu hawjino filla dewtere laamu leydi ɗum ndu ni gam wi'ude ko kan jaɓay limore tewtewru ardagal leydi laawol ɗiɗaɓol ko seni haali. En kala ndu ni fa hannden dow nanngol yeru yeruji bonɗi ko soptina hoore himɓe ko waɗa to anndanni magaria région zender ko watte ɗum ni fa hannden kinije tramadol millioji ɗiɗi e ko dikki nanga to anndan. Yewtere pindinol studio kala ngu hannden waɗan dow saɗoromaji ɗi saaroɓe tawra ni nder wakkati ñaw coronavirus gu anndani ɗum ndu ni ko watta ko famtina cukaaɓe maɓɓe noɓe gaɗa ko ɓe kisa ñaw coronavirus gu annda. Bureau région ñamay cap 2021 hano guɓal partiji ɗi gala e laamu ni nder anndinore mumen ni kenga mbi'i ko kan en jaɓa limore tewtewru ardagal leydi laawol ɗiɗaɓol ko waɗa ɗo annden nder leydi Niger fa seni haali. Limore tewtewru du annden nani seɗɗa nder anndinore nde annden ni ko Soumana Sanda janngi ko Samira Rufai waddi firta e ɗengal fulfulde.
Des citoyens nigériens ont manifesté.
Ɓiɓɓe leydi Niger mburtake e hollude mettorgal ɓernde muɗum e cuɓaki gaɗiraki ley guykaje yahde to laamu tawangu hande ngu wongu no tefa sembe sembe tetude e nder cuɓaki ki liɓa nder mum caggal nde wanno guykaji nder laawol majjum waɗi kon himɓe hewɓe nangama nimɓe partiji politique watto sukaɓe ummatore keme tato kamɓen woni ko nanga gaɗa yani boni nder majjum holla suu duniyaru fu. Gollitirɗe jamani ko wiite internet ɗum taƴama ɓiɓɓe leydi Niger caggal nde mburtino e sembe sembe wotande Elhaji Mamman Ousmane keɓuɗo jamaku ko cuccukka fuu waɗa e leymun Allah e ko heɓa e nder bureauji woteji.
Sur la base des résultats sortis des urnes.
Mahama Ousmane kenga gaɗa juura nder hawrinde noddol kokkoɓe habaru de o waɗini o wi'i ko kan yaari talki mum wi'ude to anndanni to suudu leydi mawnu hawjino filla dewtere laamu leydi ƴewtino to anndanni fa hannde harkodarta limaki cuɓakiji tewtewru ardagal leydi laawol ɗiɗaɓol ko seni haali nder nokkuje goɗon ɗo nder leydi Niger nani ko wi'i ko rakiya arimi waddi firta e ɗengal fulfulde.
Procès verbaux.
Delegueɓe amin kulƴinirama e malfaji wi'a sayto deki juuɗe dow ɗereji cuɓaki no waɗiriki sembe sembe e fa hande rafi dekugol juuɗe dow ɗereji ko delegueɓe amin gon kaɗa ko heɓa ley bureauji wote goɗɗi haala kena illu beete eje e fa hande talki wote penpeneji gaɗaɗi kolloji to hondu tugga gaɗanaɗi banda mo gomi tewtiɗa on nimɓe amin ɓe min nildi fa ƴewa cuɓaki ɓen fuu ndi wama e nder nokkuje ɗen koɓe kaɗama dekkude junngo dow ɗereji kolloji no cuɓaki kin waɗiri gam majjum waɗi ko aadimi hande o yarude yeeso suudu hawji talki laamorɗe leydi ndu woytandu am tugade dow ko waɗi fa ɓe kaala gonga e ɗowtanade dekkugol junngo ko nimɓe suudu ndu gaɗi dow dewtere gam ɗowtanade cuɓaki ɓiɓɓe leydi waɗire no jiɗiri.
Nigérien souverain.
Ɗum waɗi lebbi hannden ni ko leyɗe afrique kaaloje ɗengal faransire no tawra saɗorna harkodarta politique fa hannden ni harkodarta lumaku e jonde himɓe maɓɓe ni enden caka mumen hanono docteur Diko Abdourahmane jannginowo to enden ni nder université zender haaliri ɗum talkaku e rafi kiite kam fuu e hawju leydi lobbu kanni ɗum woni no wadda ɗum nani ko wi'i ko Moctar Hammadou waddi firta e ɗengal fulfulde.
Saɗorma o enɗan fuu waɗano heɓa no guuri dow fii ko darto talakako tawa e leyɗe enɗan kañum e rafi hutorade gonga e fawari jondu konnani rafi lamorade gonga ko ɗum ɗo waddi ko jiɗa ɗo fuu hande nde enɗa si ƴewama leyɗe afrique yannage ɗo enɗan ko heewi fuu ɗum ɗo woni ko laatino saɗorma himɓe tawaɓe e leyɗe enɗan du kandu konnano tawa e oɗo saɗorma ko laati subaka fuu ɓe daara yalla eɓe keɓa kamɓe du nokku to woodi moƴƴere e dow fii on enɗan laamuji leyɗi e koye mumen no gonno tewta noon wata ko tawe kayndu keɓi jiiti laabi ɗi joƴƴinto laati du konna moƴƴuɗi e dow hono ko ƴewto fii tempéréje ko himɓemaɓɓe gonno jiya leydi France ƴewtano tan kanka kulle muɗum e nafakka muɗum sanini nafakkaji maɓɓe ɗe kulle maɓɓe ɗe soñinama fuu ɓe umoto ɓe daroɓe ndena ɗum fa woɗa nden noon leyɗe enɗan to gaɗa koye mumen fajiri fuccukaɓe no hettini ko goɗɗo wallato ɗum seni ka en ummo darno koye mumen moƴƴinano koye mumen
coopération soit encadré de manière à ce que les états africains ne soient pas infantilisés.
Magaria région zender to enɗen ni duwan nangi kinije tramadol kinije bonɗe duni fa hannden gaɗoje millioji ɗiɗi e ujunaji keme jeɗɗi ceede ɗe duni fa hannden kinije ɗeɗe hisama ni waɗa milliardeuji tati ceede sefa hano ardiɗo bureau o enɗen haaliri ɗum nani ko lieutenant colonel Soumane Salifou ardiɗo bureau o enɗen wi'i ko Ali Keita waddi firta e ɗengal fulfulde.
min keɓi min nangi carton oji capanɗe joyi e jeɗɗi kiniiji mbiyete tramolɗe en ɗa kiniiɗe ɗi konɗa waɗan ko watta million ɗiɗi e ujunaji kemi jeɗɗi ko tawa nder muɗum ka noon woni carton ji ko watta kemi jeegom woni nder moto ka en ɗan ko laati safari ji no en ɗan ko itto to en ɗan por cotonou safari ɗi konɗan ɗi waynani fa ende ko warɗon en ɗan jonka e por cotonou ni ɓe gaddi ɗi zendaire fa ɓe mbittodoɓe jaara nigéria nden noon wonno ko fa hande ni ɓe ƴuuroyi poste to douanier ɓe woni magari yaha fa ɓe mbitto ɗonne min keɓiɓe komin tawi tramol ɗon woni hen min noddi policiɓe ɓe nangui awƴo mota kan ɓe mbi holloɓe toye neɗɗo on woni holloyɓe neɗɗo on en ɗan ɓe nangui neɗɗo on en ɗan joni to kalami ɗo on ɗon no woni e juuɗe
policiɓe
kenga cour d'appel taƴi kiite samira sabu wi'i du fa hannden samira o enden nangue lewru ɓuuri kasu o ñama ɗum ton enden ni fa hannden du o nangama libbi ɗiɗi kasu yaasin o yoɓa du fa hannden ko watta millioji ɗiɗi ceede moytol gacce miccintinen himɓe du ni ko samira o enden ni no koko habaru noon do internet o jukkirama du fa hannden haalude haalaji bonnoji inde fa hannden ni sani mahamadou isufu indiraɗo abba maître boudal e fred pasatoɗo samira o du ni wakkati studio kala ngu nodduno ɗum ƴami wi'i kan en jaɓata kiite ɗe enden kan en jaranɗe ɗe keele yimɓe sappo tawa nder tewtewru lawol tataɓol bardiari indiradi prix maimouna goje miccintinen himɓe duni ko sembe haala battu tewtewru hikka guduni woni to duruwo ko watta ɗum acci ɓurnodirol caka worɓe e rewɓe fuɗɗani fa anden ni dalila tewtewru du enɗan kandu woni ko wadda bayla e yaadu yeeso nder ɓurna rewɓe nani ko ousmane hassan mahammadou goto nder sigiliɓe tewtewru du enɗan wi'i ko olivier asokba vi waddi firta ɗengal fulfulde
généralement dans les
familles ɗum ɗo ni min jeynani to jangguete ɗo endan fou attan ko inda fo worɓe woni yeeso feyla to harka syndicat noon worɓe ni woni yeeso to min mbi tama somin gaɗi irɗo e bandum min kokka rewɓe ɗo konɗon lawol heɓa kayen ndu konɗan kaala ekkito haalde nder jaam are no jaam are foti fou soɓe mbawi haalaji mabɓe ɗo endan tawa haalaji ɗi konɗon no nangga hakkilleji yimɓe to hunnon ko woɗɗi sanne soni ɓe mbawi haalde kulle ko suuliɓe na ko nandi hakkeji mabɓe ɗum wallanɓe ɓe jiita hakkeji mabɓe ni to ɗum noon waɗi komin gaɗi ɗum rewɓe enɗan laato himɓe no wawɓe haalde yesso beynal jama ko watta ko tawi du konɗa haalaji mabɓe nangga hakkilloji
fedde rewɓe duroɓe e tawaɓe nder filla durgol ɗo enɗan ni leydi niger kenga gaɗi hawrine battu joɗa kaale mumen ɗum ndu ni dalila ñaloma ittanaɗo rewɓe nder leyɗe duniya rewɓe enɗan duni fa hande joɗake ƴewtinake no waɗe ko yaadu yesso heɓo nder golle mabɓe nani ko hajia hadisa boubacar diallo arriɗo fedde de enɗan ni wi'i ko omar hamma waddi firta e ɗengal fulfulde
no hayeje dental gal ni woni min ƴeewa nomin gatta komin balla rewɓe gomɓe nder laddeji keɓa gurnal lobba minen balla ɓe dow durgol bisaji e dow golleji gon iɓe gatta ɓe keɓa koɓe kunti haajuji mabɓe min gala balloɓe caka amin ni min ballotirta minen godi keesuwal gal min gattata ceede lewru warde lewru pelle gondo no wodi gattoɓe ceede lebbi jeego yaade lebbi jeego nder majji min goni minen ballotira ngam min giɗa min ko e ñamaane minen giɗi min gaddane machineji pufol ngam hawrindeji gonno ɗon nebban biriji kamɓe ittata ɗum waɗi minen giɗi min balle e ceede ko yarata sigila golleji amin ɗi yeeso
fedde indirane ong éducation pour l'afrique fedde singane hitane duuɓi ujunaɗiɗi e sappo e jeenani gam wallirde leyɗe afrique ɗe enɗan ko watta ɗemgal koɗe kalata e nder majje ni enɗan fa handen ɗo leydi niger cembiɗa hanono ahamman ahmed tarka ardiɗo fedde de enɗan ni haaliri ɗum janguɓe ni nder janguirɗe to francire ɗemle meɗen ɗe enɗan janguinirte ni de naati collège fou tawan jande mabɓe no ɗigga fa hande duni koɓe ƴama fu iɓe paama ɗum nani ko wi'i ko adama dawaki waddi firta e ɗengal fulfulde
min wonani miɗen gaɗa hono yaajingol fi ɗemle meɗen afrique ɗo enɗa saabu komin kiisi woni hono janguirdeji ko watta ujunaji joyi pamari ko woni leydi ndi enɗa janguiroɓe ɗemle tawaɓe nder ɗon enɗa fou illu hitande watta l'école fa duuɓi nayyi a tawan no wawi sanne caggal mumni soɓe jehoy to enɗa ley collège tato arandeɓe ley classe fo attahan kamɓe ɓenɗa non ɗeɓel majjum jande nde nde nafata e enen kay nde naftana an tubako e wadde ɓene ɓen enɗan to ɗum ɗon saabi min mbi ko waɗi ko en gatta jande men nde afrique ɗum min tuugui dow muɗum ko ɗo niger min cuɓi ɗemle joyi ɗe min jangguirde nder mum fulfulde bellare germare hawsankore e berberere ɗon du fa handen sukaɓe no gara mawɓe no gara duuɓi sappo e jeɗɗijo yaade duuɓi capanɗe joyyi fuu no gara no jangga ɗon
l'âge varie entre 17 ans à 50 ans
Kenga Jibril Tamsir Nyang bi leydi la Guinée ton enden ni fahanden bindo dewte e tariki may ton enden leydi Senegal dubi makko duni fahanden la soji na e jena nyaw coronavirus duni o nyawiri ko o may dalila dewte makko duni fahanden de o windi der jamanu lamu Sekou Touré ton enden ni la Guinée waddi ko Jibril o enden feri o ye o jodo hitane dubi ujunare e kem jena e la sotati e sappo ton enden leydi Senegal nani cheda ko gu Ousmane Soumaïla jangino Faransire waddi do makko ni ko Moussa Hassan waddi firta e dengal fulfulde
Bursere no maunde watani yaade himbe windobe wali fitobe dewte ko yawto filaji Afrique kanyum e duniyar dufu sabu neddo non latido o yarni nomin indu chukako amin fiji filitaadi e dow malankobe Jibril Tamsir Nyang enda le bindi makko fu o watani sembe filaji dio nantole Afrique di enda ene ani nyeybe mabube ka en won ko filititto hokka ande yaade himbe e le kunde mabudo do konda don wonto nanten tariki jino filirte ele Afrique men enda Jibril Tamsir Nyang onim o mo hoji halaji di mabbe filtito di enda o wonjiti o watti ele dewte den enda no wa wi'ede ni dum wonni mursare ele duniyaru fu yerno hampate ba halur ni non o wi senina e jo mayi dewter sumi
viara merte tutti in biblioteca Jibril
Nyaw coronavirus era mun ni wangi leedi Niger dum wadi wakkati handen duni fa handen nyawgu enden dalila bangol mudun ni no don wuljine sarobe har ko darta ni no be gada ko be pamtina cukabe mabbe no cukabe be enden tokira ko kisa nyawgu e rabu mudun sai kettino den ko salamatu kadir waddi ko firta den gal fulfulde ko buri sulude sarobe der wakkati mo tawden handen o kanni woni filla hisinde cukabe mabbe sarri nyaw coronavirus docteur Goni Alassan ardido sarusu kawjido filla kisinol himbe nyawuji da boji noybe gada ko be pamtina sukabe mabbe
pour expliquer le risque
fa suka fama fa woda coronavirus enan hisirtudum sey wadne kulle kolletede nadu kulle kaltede fa nara nor mudum dum wayi dum wada yewter goni ko lati neddo holle ni yidi fa dojja noy haane himbe horibe wambe dembe du konda ngada to dum na se suko yidum fu dum heddete hakkilo mudum so yi goddo yidi fa dojje en o faman no wadirto sabo janginama
pratique circularité enfin
debbo oni famani kollitoje gadaade den o mo wodi du no o wadira kanko e hore makko o firta ko e cukabe makko
mi fantini sukabe an ko awdiri nyaw coronavirus neddo wauta yi edum dan edum fandi sanne der mabbe pamoro on ko wiyam mi famay mamma me gidda kala sai mi joddini be fu gaddumi diyam he safunde he pentir gimi to awdiri nyawgun kan woni pentir on de mi on memi dun nyaw gunno nangan on de amemi goddo ando arabammu denko goto wi mamma mi battata koma ganta rabam min kolla madum e kol himbe gatta metre goto hakkune
jande lokol fuddama be pamtinini deni be pamtinama to fu be pama no be gada hanon cukabe be min tawi der korejum embe no pamtinira
coronavirus no nyaw bongu deni abi ijomun no dojja no tuta to durwa no da lamba sapo joy lawlaw illa rabai wobbi
sino contaminowa
coronavirus no watta hore na hore kine no banjo deni jomun no dojja nano ila no handi wada der so udum gatton metro goto yade tati takamo gatton chume mondo
hanono jom en ande do labi durwi didde nyawgu bi iri neddo durwani fama tindinoje gadaade den de jonkay darano wadira ko cukabe mum fama debe pami fu be kilnoto ko e mabbe bandiraɓe hettiniɓe habaruji studio kala nguudo yewtere pindinol meɗen hannden ni ko waɗi har ko dartani sa ɗornan ɗan saroɓe tawra gam famtinde cukaɓe mu en noɓe kisinira nyaw coronavirus gu enen kokkol habaruji meɗen timmata
ñande fo mini moƴƴintina golleji gam wona onon hettinantoɓe min ƴiwde altinere sappo e jeewleur mars studio kalangu hokkiran kibaruji muɗum hono ni arande ni faransire ni ko bellare ni fulfulde ni haw sankore ɗum timmira e germare e studio kalangu fa abada no tokkiti yaadu leydi Niger studio kalangu